abafashwe bose ubu bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB murangira ati uruvugiro uru rwego yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko batowe muri yombi ari abahoze mu buyobozi bw'akarere ka Gasabo barimo Stephen Rwamurangwa wayoboraga aka karere Raymond Chrétien Mberabahizi wahoze ari Vice Mayor ushinzwe ubukungu Jean d'Arc Nyirabihogo wayoboraga ishami ry'ubutaka na Jean Baptiste Bizimana wahoze ashinzwe imyubakire bafunganywe n'umunyemari Jean Sabimana uzwi nka Dubai uyu niwe nyiri inyubako ziherereye mu mudugudu witwa Rukumbuzi uri mu murenge wa Kinyinya kare ka Gasabo n'umudugudu mukuru w'igihugu Paul Kagame yagarutseho mu kwezi kwa gatatu ubwo yahuraga n'abayobozi b'utugari mu gihugu hose byari nyuma yuko muri uwo mudugudu havuzwe amazu yahirimye kandi atuwemo icyo gihe umukuru w'igihugu yabajije impamvu nta muyobozi wigeze acukumbura ayo makosa ni ikibazo yabajije ministre w'ibikorwa remezo Ernest Nsabimana
Minisitiri wa infrastructure n'amazi minisitiri bambwira yamazu utazigwa ibintu byarabiteruka bishica abantu biterwa n'iki
investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe nta standard zari zubahirijwe
birinda kuba bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagataho inzego ziba zirihe zose
uyu mudugudu ubugizwe n'amazu 118 harimo n'andi mazu ageretse 7 atuyemo n'imiryango 27 bamwe mu batuye muri aya mazu bavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni 17 na 25 z'amafaranga y'u Rwanda umwe mu batuye muri uwo mudugudu utatangaje amazina ye yagaragaje ko yari yasabye inguzanyo ariko yaramaze imyaka igera kuri 5 yishyura ku buryo yari hafi kuyamaramo banyatsemo inguzanyo yirinze kugira itangariza ijwi rya Amerika umwe mu bakozi bashinzwe inguzanyo muri iyo banki tutifuje kuvuga izina yabwiye Ijwi rya Amerika ko bafite abakiriya benshi batamenya batse amafaranga bashaka kugura inzu zo kwa Dubai umujyi wa Kigali uvuga ko ikibazo gikomeye kiri kumaza ageretse muvugizi wa Ributsiye Murangira avuga ko bafashwe bakurikiranyweho uburangare no kutita ku buziranenge bw'amazu yubakiwe abaturage
bidafunze abantu batanu bishingiye ku iperereza ryo gukorwa ku nzu zitujuje ubuziranenge zubatswe mu mudugudu witwa Urukumbuzi Estate ahazwi nko kwa Dubai kuko ari bane bari mu buyobozi bakurikiranywe ibyaha bifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite naho Dubai we ubwe akurikiranyweho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya
mu kwezi gushize nibwo ku mbuga nkoranyambaga humvikanye amajwi y'umugore wagaragazaga inzu ye yasenyutse agaya abayubatse ko bayibushuye mu mvugo y'uyu mugore nta muntu yasabaga ubutabazi ariko yerekanaga ko ababagurishije babahaye inzu zidashobotse mu kiganiro umujyi wa Kigali wahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru umuyobozi wawo Rubingisa Pidance yagaragaje ko bamwe mu batuye mu nzu zatangiye kwangirika bakwiye kwimuka byihuse avuga ko abazatangirirwaho ari abari mu nzu y'amagorofa imiryango igera kuri 23 kuko abandi batuye mu nzu zisanzwe zo hasi zizasanwa bazirimo bamwe mu baziguze batangaza ko biteguye kwimuka kugira ngo batabare ubuzima bwabo
nta mucanga mu buzima nifite nk'icyondo bagiye bavanga n'agasima gake kandi nkarika ni mu gishanga
kugira ngo zizatugwe hejuru se ntitwagenda
umujyi wa Kigali usobanura ko wafashe iya mbere mu gufasha abaturage bari mu nzu zugarijwe cyane kwimuka mu buryo bwihuta babakodeshereza ukwezi
nka leta rero irebera n'abaturage twafashe ingamba ko imiryango tuyifasha kwimuka ndetse tukayishakira n'aho yabicumbitse kuri koste zacu za leta kwezi kumwe kugira ngo babe bisuganya nk'abo babapangayi barebe ukundi kuntu babigenza turanakomeza gukurikirana ariko tunakorana mu biganiro twagiranye na banyiramazu batugaragarije ko harimo abari bafite inguzanyo n'ibigo by'imari kugira ngo dutangire tuganire n'amabanki hakorwe icyo twakwita loan restructuring ni uburyo bafata inguzanyo bakayi kabare uburyo bayigize inyuma mu gihe inzu zikiri gukosoka
abatawe muri yombi bose ari 5 umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bahabwa mu gihe bahamwe n'icyaha bakurikiranyweho igifite nk'isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite
abakurikiranyweho iki cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite icyaha kiramutse kibahamye bagihamijwe n'urukiko igifungo ni hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 ndetse akiyongeraho ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda iri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10. Naho iki cyaha cyo kwihesha ikintu cyo ndakoreshejwe uburiganya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwe igihano kiri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 ndetse akiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni 6 kugera kuri miliyoni 5.
Bamwe mu baguzi ayo mazu bari bafite inguzanyo za banki. Umujyi wa Kigali usobanura ko batangiye ibiganiro n'amabanki kugira ngo bongerere igihe cyo kwishyura. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.